kuthando lwami lumo lwakho. Ngiyazi izenzo zami azibonisi, nokhuluma kwami akuthembisi, kodwa kholwa, awukholwa. Bye, yeah.